7장제 임바라가산제 미크리소 이만이 숨바교세 니웨 니세라 보리모세 A irbi shangari mufite ngimana yaryo Irakomeye kandi na chiri nyeganyeza Bameze nk'umusozi Siyoni utabasha Kunyeganyezwa uruhamye iteka ryose Byiringiro byanjye
Kristo
imbaraga zanjye
niwe gusa ni Kristo Imana isumba byose niwe nizera buri munsi
hahirwe ishyanga
Shangari mufite imana ya
Irakomeye
kandi Na chinyeganyeza
Bameze
nk'umusozi Siyoni utabasha
Kunyeganyezwa Uruhamye iteka
ryose
Abizera bose
Siyoni
utabasha
kunyeganyezwa
uruhamye iteka ryose Amaboko ya Gideoni Ni nawe wo gukomeza ibyiringiro byanjye Ni wowe mana Nzahora niringira
Yeah.
nyiri muto wowe mugisha fite murengeze wanje oya singe ndenge nyine amakuba ndi bugufi nyemerera mana nyemerera tugendane ashigikirwe nawe abaririmbyi bagendane nawe mwami urakoze Yesu urakoze urakoze kugiye kugendana natwe kuko ntaho twagera utari mu ruhande rwacu zina ryawe rihimbazwe uhere none ukageze iteka ryose amina
amimuyobozi